zangu salamu wangu mimi mambia mesha kuwa na itaji kukua wanza wina mume utambe na uringe na mini wina mke ili unichunge naro nuru yako kama mbala mwezi na usuru macho yako na mwena machozi meumba mama mewe wangu na pendeza peluke luke mewe wangu na pendeza mewe wangu mewe na pendeza peluke aluke mewe wangu na pendeza sani mumi wapi twende viswani ama chini barini Baba mama yako waje lupe.